D-Wine on the board.
Put us in you,
girls.
Baby, nta wizina ndi makuyakuya. And I know nta wizina ndi makukalipila. Put us see you, see you, see you. Nima kalandi sanje.
Baya when I miss you. Maloto ama ni gaya gaya kamalusa. Vuto ni sanje poti. Zangu kutenga wa utale kusanje poti. Kungo siyana tima uma gunda ngati traki. Ndiwe uptown ineyo ndi wajitradi. Nepoti siri chonchu I'm just wa lady. Kutu kwa tiwoyela usu zakala wa lady. Ine kuma penny no more. Nisakonda ine ka seven no more. Baby ine penny no more. Nisakonda ine ka seven no more.
And I know nta wizina ndi makukalipila. Food don't see you, see you, see you. Ni makala ndi sanje.
Peno samalile, chomwe ndi kufuna moyo wango samalile. Chikondi chakocho wino sampa kulile. Chikale chande kampaka chizandi pulikile. Shaha, chikondi ndi sanjet. Zipepese lololo ndi sanjet. Adziwe chitipatu sanjet. Dinakonda iwe ndi zabanjet. Ha, iwe ndati penny no more. Nidzakonda heveka seven no more. Ha, yeah. Penny no more, the duck on the heavy car seven no more.
Baby, nta wizina ndi makuyakuya. And I know nta wizina ndi makukalipila. Food don't see you, see you, see you. Ndi makala ndi sanje.